basi mpenzi wangu.
Poa mami.
Nimeshakuandalia maji ya kuoga, chai.
Sawa, unanijali kweli mke wangu.
Nakupenda baba mtoto wangu.
Hauwezi amini ungefikia hapa. Ungeujua mwanzo wao ndoa yao niamini ungesifia haswa. Hata na wao walikuwa wapenda nao kabla. Usingesikia wala kuona ugomvi kwao nadra. Walielewana, waliitana baby. Zile tarehe za mfanano siku zao za kuzaliwa walilishana keki. Walipostiana sana neti. Sio siri jirani zangu walipatana eti. Hadi njiani walitembea na shikana bila kuangalia ni nani anawatizama. Mke alimkumbuka mume, mume alimkumbuka mke, wote waliwazana kipindi penzi bado bichi waliishi wakiliwazana. Waliwishi kutofarakana wanandoa, waliahidi kufa kuzikana wanadoa. Ona wamezoeana wanapoa, vita na visa viishi ni lawama tena wanapoa.
Nishachoka bwana, nataka taraka yangu.
Ah, mbona ghafla hivyo mke wangu, tatizo nini?
Wana mwenyewe una kazi huko huko. Tunaanza kila siku.
Vumilia mke wangu, kazi nitapata. Hapo sikia, kuna mchongo mmoja anausikilizia ukipanchi tu. Ah, tunatoboa.
Kila siku mchongo, mimi nimechoka kusikilizia huo mchongo wako.
Yale maisha yanimekumisi darling yamezikwa. Ule umuhimu wa simu za kuulizana vipi hali, hauna sifa. Si utani, zile sweet sweet hani kama zimekwisha. Haiko ka zamani, hata kwichi kwichi ndani zama zimepita. Ebana ni mapicha, ndoa ya jirani inachanganya sana taarifa. Kila kukicha siasomi mambo, wanasikitisha. Mke komando Suzi, mme John Rambo. Maneno na zogo nyingi mikononi bango. Kutwa ndondi, majirani ya tumbonji ya zikomi tambo. Mume kaza pombe, arudi tena nyumbani. Mke anaza tonge, haonekani na huduma na sitisha zote. Mwanamke anaona okay, sio mbaya tukishie hapa kuishi wote.
Sala talaka kuko limekuwa shida, mimi naenda kwetu.
Kwa hiyo ndo uko serious leo unataka kuondoka uniache? Njoo mke wangu, njoo.
Niache bwana.
Bado nakupenda mke wangu.
Wewe kaka vipi, unaninyang'ania nyang'ania tu, unazidi kunikubaza. Mimi naenda zangu kwetu.
Ah, wapi mke wangu, wewe si ndo mke wangu. Hapo utawapa shida watoto, mara kwenda huku mara kule, watoto watakosa malezi bora. Mke wangu, tatizo nini? Mbona mwanzo umenivumilia?
Wewe jirani gizani. Mashakani kurudi tena thamani sizani. Matatani wapenda nao wamegeuka kwa pinzani. Amani wamesahau upendo lao umejikuta vitani. Abadani hawasalimiani, hadharani wanapishana hawasabayani. Mke anataka talaka, mume anaandika tatu chap chapa. Sina shaka haraka, ndoa imevunjika zimekwisha baraka. Umeisha paraganyika mtoto maisha mashaka. Mke anasema amechoka, mume ndo hataki chenga wazi tena kuposa. Ametosa kaona heri nusu shari, amekubali kukosa. Yupo tayari kwenda mbali kusota. Mwanamke ana habari naye hajali karizika. Safari inakatishwa, ndoa inavunjika. Ahadi zinapoa, ndoto zote zinalona kufutika.
Nimekuvumilia sana, nimekuvumilia mno. Mimi mwanamke
nini? Mwanamke mzuri wapi?
Mwanamke mzuri
wapi? Nimewazalamu ndo maana miayusho.
Salamu imekuwa leo kwenye ndani.
Oyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house